la la, ooh la la la, ooh la la la.
Chocolate.
Never say no to my heart. Never say no.
Tani umiza.
Never say no to my love. Never say no.
Tani umiza.
Never say no to my heart. Never say no.
Tani umiza.
Never say no to my love. Never say no.
Tani.
Moyo wangu tabibu. Namtaka binti mtaratibu.
Oh, na na.
Asijiane zibu. Mana penzi yana majaribu.
Oh, na na.
Usinikimbie. Ukaniona labda mimi sifai.
Mimi sifai.
Univumilie. Ipo siku kwangu tafurahi.
Tafurahi.
Itafika siku kweli utaniona miwapana.
Miwapana.
Haya mapenzi ya leo kesho si kama ya jana.
Ya jana.
Itafika siku kweli utaniona miwamana.
Hey.
Haya mapenzi ya leo kesho si kama ya jana.
Oh, na na.
Hey. Sogea karibu. Oh, na na. Unipe jibu. Oh, na na. Taratibu. Oh, na na. Bila aibu. Oh, na na. I love you. I need you for the rest of my life.
Never say no to my heart. Never say no.
Utani umiza.
Never say no to my love. Never say no.
Utani umiza.
Never say no to my heart. Never say no.
Utani umiza.
Never say no to my love. Never say no.
Utani.
Kila napojaribu kukueleza,
oh mama,
naona moyo unasita. Labda mengi unayafikia,
mama,
unaogopa nitakuchezea. Naomba uamini kwangu mimi. Ndiyo mimi, sio ndimi. Naomba uamini kwangu mimi. Ndiyo mimi, sio ndimi. Sina mwingine zaidi yako we. Ukiniacha taumia sana. Sina mwingine zaidi yako we. Ukiniacha taumia sana. Itafika siku kweli utaniona miwamana. Hey, haya mapenzi ya leo kesho si kama ya jana. Itafika siku kweli utaniona miwamana. Hey, haya mapenzi ya leo kesho si kama ya jana. Oh, na na.
Never say no to my heart. Never say no.
Utani umiza.
Never say no to my love. Never say no.
Utani umiza.
Never say no to my heart. Never say no.
Utani umiza.
Never say no to my love. Never say no.
Utani.
Yeah. It's your boy, Lil Chocolates. Big up, Moshi.